Sikwisirize ke bangcwele ekhuluma ngobuhle bukaNkulunkulu. Ukulunga kukaNkulunkulu ngathi ngesonto edlule mangiyendlalela kunezinto esijwayele ukuyicizelela la ikhanyeni masikhuluma eyisuke iqonde ukorrecta amaphutha enziwa amanye amabandla kakhulukazi amabandla afundisa ngempumelelo athembisa abazalwane ukuthi mawusu sindisiwe awusophindukule usuyohleze ucebile uzoba namamiliyoni uzoba nayo yonke intfiso yenhliziyo yakho bese siyacizelela ukuthi akunjalo ngezinye ikhathi uNkulunkulu uyaye avume kufike inhlupheko empilweni zabazalwane uNkulunkulu buye ngokuhlakanipha kwakhe azo yethu anqaba ukusinikeza ezinye zezinto esicelayo amanye amabandla ajwayele ukuthembisa ukuthi uNkulunkulu ukhithiza nje imangaliso uma umuntu esesindisiwe uphila ngama miracles yonke into mayigula kune miracle yokuphiliswa mayine ikweletu kune imangaliso zokucishwa kweikweletu sicizele ukuthi akusinjalo kaningi uNkulunkulu akazenzi imangaliso kodwa uyasalusa ngento ebizwa ngeprovidence ukuchaza ukusebenza kukaNkulunkulu ngendlela ejwayelekile uyasebenza noNkulunkulu kodwa akajwayele ukungenelela ngeyimangaliso eimpilweni zabazalwane waye kwenza lokho kodwa akusisi isikhathi wenza ngakho lokho lesikhathi nesiphila kusona ngase ngaveza ukuthi ukufundisa kanjalo nokugcizelela leyo nto njalo ingagcininika abantu isithombe sikaNkulunkulu esingekho accurate kube ngathi sinoNkulunkulu othanda ukusihlukumeza sinoNkulunkulu othanda ukusibona sibalisa sikhala akukho accurate kumbona kanjalo uNkulunkulu kodwa sinoNkulunkulu noma evuma zibe khona ikhathi enjalo ukukhonzile ukwenza okuhle uyathanda ukusibona sithokozile ngifuna ukuletha leyo balance kule series esikuyona manje namhlanje ngifuna ukukhuluma specifically ngendaba ebalansisa indaba yokuhlupheka yeinhlupheko empilweni zethu yebo uNkulunkulu uyayiletha inhlupheko kodwa futhi ziningi izinto asinika zona uNkulunkulu intokozo asinikeza yona ukuba sijabule kungekho ukuhlupheka ngibeka kanjalo because noma kuneinhlupheko intokozo fanele ibe khona anothi ukujabula kodwa makufika inhlobo ngeinhlobo zeyilingo usho njalo uJakobe kuyajatshulwa inhlupheko zikhona kodwa futhi kukhona nje injabulo nentokozo uNkulunkulu asinika yona engenakuhlupheka nasizi phakathi emkiyona amen ngicela ke sivule uTimothy wokuqala ku chapter 6 so sebenzisa nje ivesi elilodwa namhlanje so lekelela ngamanyambala kodwa nakho la sifuna ukuhlala khona 1 Timothy chapter 6 silapha ku verse 17 uPaul ke ubhalela uTimothy umnikeza iyalo kufanele ayidlulisele kwabanye ebandleni specifically la ukukhuluma nabantu abacebile ebandleni ku verse 17 bayale Timothy abacebileyo kulelizwe lamanje ukuba bangayikhukhumezi bangathembeli engcebeni ephelayo kodwa bathembele kuNkulunkulu osipha konke ukuba sithokoze ngakho ngifuna nje sihlephule emkancane kancane leli verse kunama phrase abalekile la ngifuna siwanake awu 4 okokuqala ngifuna sibone lokuqhathaniswa kukaNkulunkulu nemali ningathembeli kwingcebo kodwa nithembele kuNkulunkulu khona umiyalezo osinikeza khona ngokuthi uNkulunkulu onjani bese kwesibili mabe uPaul emchaza uNkulunkulu uNkulunkulu osinikeza konke uNkulunkulu osinikeza everything ngizofuna sinabe mbijana kulokho okwesithathu uNkulunkulu osipha konke ngizokuchazela ukuthi mayisethi umalidlela gama osipha lichaza ukuthi osigigqabezayo uhlala ngizwa ngijwayele ukukhuluma kanjalo ngesingisi who gives us richly osinikeza abundantly okungaphezulu kwesidingayo yagigqabezana then okokugcina ngizofuna sinabe ngale part yokuthi ukuba sithokoze ngakho khona sizokuenjoya sobukuqhathaniswa kaNkulunkulu nemali Sibone ukuthi uNkulunkulu osinika zonke izinto, uNkulunkulu osinika zonke izinto ngokweqile. uNkulunkulu osinika zonke izinto ngokweqile ukuba sithokoze ngazo. Ilapho ngifuna siye khona. Okokuqala uqhathanisa uNkulunkulu nemali lapho eqaleni kwevesi. Bayala abacebileyo kulelizwe lamanje. Abantu abanemali nengcebo la emhlabeni uchaza lokho. Ukuba bangayikhukhumezi, bangathembeli, set their hopes, bangabeka amathemba abo engcebeni ephelayo. Kodwa bathembele kuNkulunkulu osipha konke ukuba sithokoze ngakho. Lento yokuthi abangathembeli engcebeni ngoba iyaphela, kodwa bathembele kuNkulunkulu ikunikeza umqondo ukuthi uNkulunkulu ukunika into eopposite kwalento imali athi iyi. Ingcebo yasemhlabeni iyaphela, igama lisebenzisile igama elveza into engekho clear, ayicacile kahle lento eveza umqondo ukuthi ayithembekile, awukwazi ukudependa kuyona imali. Ihambe ihambe inqamuke usizo ekunikeza lona. Siyazi ukuthi yenze njalo umuntu mayefa, mazidlule emhlabeni imali ayikwazi ukusiza ngalutho. Inosizo while umuntu esasemhlabeni ngelanga ofa ngalo imali yakho noma ngabe kuthi uyiningi kangakanani, ayikwazi ukukulekelela, ayikwazi ukukusiza ngale kwethuna. Ihambi ihambi inqamuke izinto engakwazi ukukwenzela zona imali. Ungayethembi, yethemba uNkulunkulu. Ngamanye amazwi uNkulunkulu yena uwusizo olungahambi lihambe liphele. Lento yokuqhathaniswa kukaNkulunkulu nemali isinika umqondo kaNkulunkulu owusizo olu ongoing. Nangale kwethuna abathembele kuNkulunkulu bayobe besancela ama benefits kulokho kumethemba kwabo uNkulunkulu. Uhayi labo abethemba imali bayothi bayancela kungaphumlutho, imali sisele emhlabeni ingasakwazi ukubalekelela ngale. Kodwa in fact nalanje emhlabeni imali ayethembekile, ayikho clear, ayicacile, iuncertain, akusiyinto ongadependa kuyona. Ngoba iyaphela umuntu esala emhlabeni. Ihamba ihamba iphela imali, iyantshontshwa, bayayikhwabanisa, iyaphela nje yona noma uyispenda imali. Kodwa thembela kuNkulunkulu ngoba usizo ayilona uNkulunkulu, alinqamuki alipheli impilo yakho yonke la emhlabeni. Noma ikhona imali iyaphunguka ivalue yayo esizinto ziya ngokuya yibiza. Into ebikwazi ukuzenza ayisakwazi ukuzenza in the future, iya ngokuya incipha kwi-value nosizo eyilona kuwena osuke unayo. Ungayethembi, thembela kuNkulunkulu osizo lwakhe ne-value akwazi ukukulethela nempilweni yakho ayinqamuki ayinciphi, kodwa yilokhu yanda as uqhubeka ufunda ukumethemba even more. Imali ayikwazi sometimes ukwethenga ezinye izinto osuke uyifisa ngempela. Umuntu uyafisa ukuthi kube nabantu abamthandayo, bamthande nje sincerely, bangamthandele izinto asuke nazo. Ayithengeki leyo shamkhandi leyo. Awukwazi ukubakhokhela abantu ukuthi bakuthande kuvela enhlizweni yabo. Ungabakhokhela ukuthi badlale la iduze kwakho, bakukhothamele, bashaye ngathi bayakuthanda, kodwa ngoba bayakuholela lokho. Awukwazi ukukhokhela isincerity equbuka enhlizweni yomuntu akuthande nje noma ngabe kuthi unayo imali noma awunayo. Ayithengeki, khona izinto imali engakwazi ukuyithenga noma usuyinqwabelanisile yabaningi, kodwa eyibalulekile emphefumulweni womuntu. Ingakho uzwa ngamamillionaire ayiphonse emabhilidini phansi ayophahlazeka phansi. Imillionaire i-commit suicide ngoba kunokulangazelela kwenhliziyo okungakwazi ukuhlangatshezwa imali nomining. Ungayethembi, yethemba uNkulunkulu okwazi ukuhlangabeza zonke iy'dingo ney'julile zenhliziyo ngendlela eyanelisayo emphefumulweni womuntu. Amen. UNkulunkulu uyi-opposite yalezinto uPawule agxeka ngazo imali. Ayithembekile, iyashabalala usizo ekwazi ukusenzela lona. Yethemba uNkulunkulu. Ngamanye amazwi uNkulunkulu uwusizo empilweni yomuntu usinika zonke izinto ukuba sithokoze ngazo ngendlela engashabalali, ngendlela engaphunguki, ngendlela engazukuhamba uhambe isiphoqe. Uwusizo la emhlabeni nangaleko mhlaba. Uwusizo zikhathi zonke zempilo yethu, akukho la asiphoxa khona uNkulunkulu. Ekuseni ungathembela kuyena, umfice ewusizo uNkulunkulu ekuphi izinto ezinhle ukuba uthokoze ngazo. Emini umfice njalo, ebusuku usuke njalo. Ngesonto, ngomsombuluko nangolesibili kuze kuyophela isonto oqale linye, uwusizo uNkulunkulu. Ngesonto lokuqala lenyanga nelesibili nelilandelayo, wonke amasonto empilo yakho uNkulunkulu uhleze khona nje ekhithiza. Umthombo ongashi uNkulunkulu. Kuqala uJanuwari, kuFebruwari, kuMarch, April, kuDisemba, uNkulunkulu uma ulokhu ubheke kuyena uzolokhu umthola nje ewusizo, ekhithiza, ekhithiza, awusoze umfice sekomile. I-value seyiphelile kuNkulunkulu. Yonke iminyaka yokuphila kwakho, kusukela usasesibelethweni sikamama, kuye umntwana, kuye uyi-teenager, umuntu omdala osemncane, umuntu ogugayo omdala, uze ufike la ufa khona, akukho la uyokufika khona uNkulunkulu esephela amandla engasakwazi ukukulekelela. Ungcono kunemali. Ungamethemba kunemali. Bayale Timothy ukuthi abangabeka amathemba abo kule mali eshabalalayo ephelayo, abawabeke kuNkulunkulu, ngoba noma imali ikwazi ukumsiza umuntu imenzele izinto ezinhle ayifisayo, uNkulunkulu ukwenza kangcono lokho. uNkulunkulu uyenzelana izinto ezinhle ezimjabulisayo umuntu kangcono kunemali. Ukwenza consistently impilo yethu yonke uNkulunkulu. Kunevesi engilithandayo kuDuteronomy athi uNkulunkulu yena uNkulunkulu kaIsrayeli. Bese ethi ngaphansi kwakho Israyeli ubanjwe izandla zaphakade, iingalo zaphakade, everlasting arms. Into efana nale athi kwenye indawo, uyoze ube impunga Israyeli, ngikuthwele. Ezemali izandla ziyaphuka ngezinye ikhathi. Uma uhamba noNkulunkulu uphethwe izandla zaphakade. Iingalo ezayibaphethe kusukela ka-Adamu kuya koLothi, kuya koNowa, no-Abrahama, noDavide, babale babale, oJohani, balo babamkhulu nobanibani, nathi sibanjwe lezo zandla esingazethemba. Ungcono uNkulunkulu. Ungcono kunengcebo yasemhlabeni, uNkulunkulu omuhle kanjalo. Uyawuzwa lo mqondo engizama ukuwupenda. Abantu, imali iyathandeka ngithi. Akufanele siyithande, kodwa noma singayithandi, imali naturally nje abantu bayayifisa imali, into enhle, into esizayo, nangendlela engasiyisona. Kuhle ukuthola imali ngoba iyasiza, sonke siyakufisa ukuthi siyithole imali noma singazukufaka inhliziyo zethu kuyona. Ngifuna ukuthi kuwena le ndlela obuka ngayo imali, neinto ezinhle ezenza imali, into ezimnandi eyiletha empilweni, uNkulunkulu uyazenza lezo zinto kangcono kunemali. uNkulunkulu omuhle. Muhle ukwedlula imali. Muhle ngempela mayidlula imali. Lo mqondo engizama ukuza nawo. Ifrase yesibili ngifuna siyinotice la, ukuthi uNkulunkulu osinika konke. Uverse 17 again masimfunda, bayala abacebileyo kulelizwe lamanje ukuba bangayikhukhumezi, bangathembeli engcebeni ephelayo, kodwa bathembele kuNkulunkulu osipha konke. Konke. uNkulunkulu osipha konke. Yini izinto uPaul ayisemqondweni wakhe ma ebhalele yagama lithi everything, uNkulunkulu osipha everything, usipha konke. Ma ngibuka amavesi angaphezulu namavesi angenzansi kwaleli around nje leli vesi, kunomqondo engiwuthola ukuthi uPaul unani emqondweni wakhe. Into yokuqala ayicabangayo iyona lento yengcebo le, inzuzo. Bayala abacebileyo kuleli zwe lamanje. Uma ungambuza uPaul ukuthi bacebe kanjani labantu, bayithathe phela ingcebo, I think for sure bezothi bayiphiwe uNkulunkulu. So into yokuqala semqondweni wakhe lento vela khuluma ngayo la mayethu uNkulunkulu osipha konke nalengcebo enayo niphiwe uyena uNkulunkulu ngakho ningathembele kuyena ningathembele kuyona ingcebo thembani lo onikeza ingcebo musa ukuthembele eglasini yamanzi themba isiphethu lamanzi aphume khona so uNkulunkulu mayethu uNkulunkulu osipha konke usipha ingcebo uNkulunkulu Yebo khona la kule chapter siyayalwa ukuba singaba bantu abafuna ukuceba abantu abathanda imali for example ku verse 9 kuyona le chapter kodwa labo abathanda ukuceba bawela esilingweni ogibeni naseyinkani ukwenzobula eyiningi eyilimazayo eyikhala kalithela abantu ekufeni nasekubhujisweni ningafuni ukuceba bazalwane noma bekhona abantu uNkulunkulu abanikeza ingcebo Bengazange bayifune ngalendlela esiyalwa kuba singenzi ngayo la. Kodwa uNkulunkulu abenze nje bacebe, bengafakanga inhliziyo zabo kuyona, bengazukwethembela kuyona ingcebo. UNkulunkulu uyaphana ingcebo. Ungazange uze wenze lesono sokuthanda ukuceba nokuthanda imali. Verse 5 ubethe ekhuluma ngabafundisi bamanga uthi ukucabana okungapheliyo kwabantu abangqondo yabo yonakalisiwe futhi abaphucwe iqiniso abathi ukuzenzela inzuzo kungubuNkulunkulu khona abantu abacabanga ukuthi uNkulunkulu ukukholwa indlela yokwenza inzuzo ngizoba umfundisi ukuze banikele ngicebe ngizoba umzalwane ukuze ngithole umsebenzi ngithole imali ngigwilike amabandla abafundisa abantu ukucabanga ukuthi uNkulunkulu igodliness ukwazana noNkulunkulu indlela yokuzuza imali Asingabi abantu abanjalo thina kodwa bayala bacebile ngamanye amazwi uNkulunkulu uyakwazi ukukupha ingcebo ube ocebile khona abantu abacebele ebandleni abangacabanga ukuthi indlela yobuNkulunkulu indlela yokwakha imali abangasiba abantu abathanda imali abangasiba abantu abathanda ukuceba kodwa bacebile ngoba sinoNkulunkulu ophanayo ingcebo noma ungayithanda imali nezo bazalwane ngihlale nginifundisa ukuthi Singayithandi ingcebo singafuna ukuceba. Namhlanje ngifundisa ukuthi kodwa uNkulunkulu uyakucebisa ngezinye izikhathi ungafunanga ukuceba. Ngakho ungafuni impela ukuceba. Awudingi ukuba umuntu othanda imali ukuze ube nayo. Uma uNkulunkulu efuna ube nayo, uyagiqabeza uNkulunkulu, ungazange ube umuntu ophilela imali ohleze ecabanga imali, oza khokha ama bribe ukuze abe nemali, enza izono ukuze abe nemali, asacrifice izinto ezibalekile, a compromise ngenxa yemali, cha cha cha. Awudingi ukwenza njalo ngoba uNkulunkulu ozothi mayefuna ube abanye balabo abacebile ebandleni agiqabeze ngemali, ungazange ube umuntu ogcwele uthando lwemali. Njalo uNkulunkulu wethu ma again sibuza ukuthi mayethu usipha konke yini ngesemqondweni wakhe lapha ku verse 18 ngithola umqondo ukuthi ukhuluma hayi njengemali nengcebo kodwa nangazo zonke izinto ezikwazi ukuthengwa iyonaka imali ingakho ethi ku verse 18 bayali ukuba benze okuhle laba bacebile bacebe ngokwenza imisebenzi emihle baphane futhi babelane Nanga umzalwane ompofu kuleli bandla elinabanye abantu abacebile. Uthi uPaul Timothy lapha eEfesu utshela laba abacebile ukuthi abenzo kuhle, bagcwala imisebenzi emihle, baphe kulaba abangacebile abampofu, bababele kule ngcebo yabo. Lo ompofu mayesephiwe, nakho kudlu sekuphiwe, nazi ingubo uyiphiwe, nazi ezinye idinga nazo uyiphiwe, sebemabele. Mawumbuza ukuthi uyithathe phele izinto oyiphiwe uyithole ukuthi naye uNkulunkulu ungibusisile ngazo uNkulunkulu osipha konke including zonke lezi zinto imali ekwazi ukuyithenga uyasipha uNkulunkulu ukwazi ukukupha zona ingekho imali uyayizwa into Paul ayishoyo la nanga umuntu umpofu kodwa uzokuthola konke akudingayo ngoba laba banemali bayayalwa ukuba babalekelele laba bampofu uzoyithola izinto eyithengwa imali ungenayo imali ngoba uNkulunkulu osipha konke. Amen. Verse 7 mangiqhubeka ngibuza ukuthi ubalani la kulo konke wakhe. Ubala zonke izinto umuntu angayithola esala emhlabeni. Uthe verse 7 ngokuba asilethanga lutho emhlabeni kusobala futhi ukuthi asiyakumuka nalutho wafika unqunu uyitetemela nje ngenalutho ungenamandla okwenza lutho zonke izinto nazo kusemhlabeni ngicela semqondeni kwa Paul ukuthi zonke uyinikeze uyena uNkulunkulu wafika uhambaza nje ungenalutho awuyibuke namhlanje ukuthi nezinto ezingakanani compared to the day uzalwa ufika ungenalutho emhlabeni yebo uyokushiya konke emhlabeni kodwa konke onakho bithuna ukuzalwa kwakho nokuhamba kwakho emhlabeni ukuphiwe uNkulunkulu phiwe uNkulunkulu ngakho uma ungasube nesithombe sikaNkulunkulu oncisha nayo ngoba ukhoza uhlalethe ungalindele ukuthi imthandazwe iphendulwe yonke unesithombe esirong uNkulunkulu wena okunike yonke le nyambalala yezinto nazo manje ziningi uma ungathatha isikhathi sokuyibala Sjwele tinu kutinu kufokasa kulezi zinte sinagabi nazo siifisayo. Awubale nalezo nazo manje. Katanisi simo sako mauzalwa ne simo sako manje. Ubona ma possessions ona ukuthi maningi kangakanani. Wonke. Uwaphiwe uNkulunkulu. UNkulunkulu onjalo. Generous, generous God. Kuverse 8. Ukudla nokugqoka kuqhamuka kuyena. Uthi kepha masaneliswe uma sinokudla nokokwembatha. Kamgapi Paul ukudla nokwembatha sinuNkulunkulu sipha konke. Dlile uqokile kuvela kuNkulunkulu. Kuverse 13 impilo uqobo lwayo ivela kuNkulunkulu uthi ngiyakuyala phambi kaNkulunkulu onika ukuphila kukho konke uverse 13 lo. uNkulunkulu onika ukuphila kukho konke. Naphambi kaKristu Jesu owavuma ukuvuma okuhle phambi kaPontius Pilate. sinuNkulunkulu onikeza ukuphila kuyihlahla notshani ngendlela eyiphila ngazo njengoba yikhula sinuNkulunkulu onikeza ukuphila eyilwaneni uthi uJesu akukho nenyoni encane noma kangakanani engangespere nongcede yawazi ungcede awufi uNkulunkulu engavumanga uyena onikeza ukuphila uyena othatha ukuphila kwakhe nawe ukuphila kwakho njengomuntu kuvela kuNkulunkulu ingakho uphefumula ingakho igazi lihamba ingakho ingqondo isebenza ingakho amamasele esebenza uphiwe uNkulunkulu lokho khumbule nalokho mawusubala izibusiso zakho qhathanisa umuntu ofile nawe ubona igebe lomusa kaNkulunkulu akunikeze wona njengoba unomzimbo functionayo uphila kanje isipho sikaNkulunkulu ingoba sinuNkulunkulu osipha konke Le ndlela yokumbuka kanje uNkulunkulu yenza lomqondo uPaul eza nawo athi masinokudla nokugqoka asaneliseke uthi kuba nomqondo owenza yomqondo mbijana sammo Ngoba ma ngithi mina kumuntu noma ungakasebenzi ungakashada ungabi nayo imoto ungabi nayo indlu kodwa ngoba unokudla nokugqoka yaneliseka abezwe kahle abantu kuba sengathi ngcishwe Eyiningi izinto. Kuthiwa ngijabule nje ngezinto ezincane. Kanti le ndlela yokubuya kanje yenza ubone ukuthi unikwe eyiningi izinto already. Eyincane nje lezi ezikuxakayo ukuthi amehlaka athi njo kuzona. Njo ekuthena unawo umsebenzi. Asuke kona konke okunye okuhle uNkulunkulu akunikeze khona akwenzele khona. Uthi njo ekutheni uyagula ikalapheke lento egulisayo. Noma ukawuthola umshado uyafisa ukushada noma yini enye ongakabi nayo ifisayo bese uyawasusa amehlo kuNkulunkulu osipha konke konke okunye okwesithathu usipha ngendlela ecebile usipha richly usipha ngokugixabeza mangisemisa igama lithi ukugixabeza ngilithatha kuleli verse leli lichaza ukunikeza ngokweqile beucele nje islice sesinkwa ngikunikeza uloaf and a half hayi ngoba ngikuduba ngiyagixabeza nje uyodla usuthe ushiye labanye ubekele nekusasa uzuphane ngalento le uNkulunkulu onjalo usho njalo la kuverse 17 umoya ngasekugcineni kodwa bathembele kuNkulunkulu lezulu lithi osipha lithule kanjalo awesingisa yaveza lithi who richly provides ESV leyo ngokweqile ngokungaphezulu kokudingayo uNkulunkulu osipha okungaphezulu kwesidingayo ubethe lapha ngaphezulu asaneliseke masinokudla nokugqoka La uyasikhumbuza ukuthi kodwa uNkulunkulu akagcini lapho usinika okungaphezulu kwesikudingayo usinika ukudla okungaphezulu kwesikudingayo okokugqoka esingaphezulu kwesikudingayo nezinye izinto ngaphezulu kwalezo bekwanele ukuthi udle ufudumale ukuze uphile nje emhlabeni usebenzele uNkulunkulu kodwa ubuka izinto onazo ngaphezulu kwalokho awunaso nje isinkwa namanzi okudla uphuzwe umuntu angaphila ngesinkwa namanzi wena unane oros wena Unane rama. Futhi ubuye ushintshe sibe mhlophe isinkwa sakho. Ubuye usifake nopholoni nojam isinkwa sakho. Okokugqoka bekwanele ukuba bekunikeza ublanket nje oyohleza uyibophe ngawo bese usebenzele uNkulunkulu uyigoqa ngoblanket ungagodoli futhi kungavela ubunqunu bakho. Kodwa unane icathulo. Futhi zikhona zimbalwa impela. Unamasokiso washintshayo namabhlukwe neyiketi neyingubo. Ubuye ukhethe kuphela isikhathi impela abantu babe late ekhethe ukuthi aqoke yuphi ingubo. uNkulunkulu ogixabeza naye. Unezinto zokufudumeza eziningi uyayishintsha-shintsha zina nembalabala. Kukhona ngisho igqoko nezinto zokufaka kanti uthi what do you need those things for? Awuyidingi zonke lezo zinto. Kuze kube namacici namaringi namawashi namaneklesi nezinto zokuyiphophotha nana nikuningi kuningi asikudingi kodwa sinoNkulunkulu onjalo nje
awenze amen
hallelujah
he gives us richly usinike ukungaphezulu kwesikudingayo asikudingi okwangempela bathandekayo iculture engamazi uNkulunkulu futhi einfluencewa uSathane esifundisa ukunganeliseki nokungabongi ngokuthi singayiboni izinto eingaphezulu kwesidingayo sithathe for granted engathi no konke lokho ngiyakudinga lokho ngikubeka one side lokho kuphi lokhiya nokunye akufanele sibe njalo yebo ukho umsebenzi yebo mhlamba uphilisiwe kuguleni kwakho yebo khona inhlupheke ikhona kodwa ke ubuke izinto uNkulunkulu akuphe zona ongayidingi sinoNkulunkulu who gives richly unikeza okungaphezulu kokudingayo uNkulunkulu sinoNkulunkulu osigicabezayo ngokuhle amen ngifuna ukuvala ngalenange usinikeza okuhle ukuze sithokoze ngakho uyalibona iverse imali ekupheleni usinto ukuze sithokoze ngazo imbeka kwenye icategory ke manje uNkulunkulu lento le akakuniki nje isinkwa namanzi ukuze uphile ungafi kodwa uyandisa akunikeze okungaphezulu kokudingayo ukuze nje ube happy ukuthokoza kuchaza lokho uma ufuna igama elijulile lesigreek lichaza nje ukuba happy uNkulunkulu ziningi izinto asinikeza nezimpilweni zethu ukuze nje sizoba happy uNkulunkulu othanda ukusibona sithokozile yingakhe senzele zonke lezi zinto asenzele zona unjengomzali uNkulunkulu umzali uyathanda ukubona nje ingane ithokozile akathandi nje ukuthi ingane yami ayingafi ngakho angidlisi ukuze ingafi yilokho nje akufunayo no kodwa khona nje umzali akwenzela ingane ngoba kumnandi kunento nje thixo soloku umzali mayibona ingane ijabule excited umama unomntwana omncanyana oncelayo kuke kube mnandi nje kumama ukubona ingane ilangazelela ibe yalihalela lolubisi umama nje ajabule ukuyinikeza just ngoba lengane bukuze kudlala unyawo mayincela ninenzazi ingane encane kumnandi nje ukubona leyo nto kumzali ingane ijabulele into oyinikeze yona ma uyifake emanzini mayisencane amanzi afudumele kamnandi uyibonthe kwamnandi enganeni nakuwena kube mnandi nje ukubona ukuthi ingane is enjoying into oyinikeza yona mayisithe ukukhula kube mnandi uthenga ibhola ayijabule kanje ingane ziyalijaha kumnandi ziyahleka ukuhlala nje kube mnandi kuwena ukubona ingane zimnandi ivela kuNkulunkulu leyo nto. SinoNkulunkulu othanda nje ukusibona si happy. Kunento emnandi kubaba ezulwini
Ukubona nje uenjoy izinto akunikeze zona ingakho ekunika extra. Engakuniki nje okunecessary kuphela for impilo, uyathanda ukunika nebhola. Akunikeze nezinye izinto ongayidingi nama choices okudlala ngoba nje kumnandi kuyena ukuthi icoso lolo. Uma ekubona uhappy, uexcited, ujabule, uNkulunkulu othanda ukubona injabulo kubantwana bakhe. Akase sisiqhwaga sendluzu lesihleze sibheke ukuthi konje ngabancinza kanjani bajabula kangaka manje. Bazozebone. Konje ngakurufa kuphi ukuze babengcwele. Cha. Khona isidingo seyinhlupheko ukuze zilekele ukungcwele bethu, kodwa sinuNkulunkulu othanda ukusibona emsitshakadula njengamathole empilweni yethu. He gives us all things to enjoy. Kusho ivesi. Ninezinye izinto ongayibala lapho uma ucabanga izinto uNkulunkulu asinikezela zona ukuthi sijabulele. Awupheqwe ngala chapter 4 kuyona lencwadi le. Ngicathi njengoba uPaul ebhala lamazwi khona into akadayishilo ku chapter 4 engicathisa khona emqondweni wakhe mayethu uNkulunkulu sinika zonke izinto ukuze sithokoze ngazo. Lapha kuverse 1 chapter 4 ukhuluma ngabantu abafundisa amanga ngeekhadi zokugcina. Uthi manje umoya usho ngokucacileyo ukuthi ngeekhadi zokugcina abanye bayakhlubuka ekukholweni. Banake imoya edukisayo neyimfundiso zamadimoni. Buwase amadimoni ayafundisa. Kuverse 2 ngenxa yobumbulu ukukhohlisa idisithi yabantu abaqamba amanga abashiswe uphawu kunembeza wabo. Baqamba amanga futhi abasana kuyisola ngalokho. Ezinye zezinto abayifundisayo njengoba beqamba amanga nje. Banqabela ukuganana. Bathi abantu abangagani abangashadi. Ngoba emqondweni wabo kukhona into embi ngalento yokuganana. Probably bacabanga ngendaba yokucansi bathi liyangcolisana emabantu abangagani. Bethi akuzilwe ukudla. Akakhulumi nje ngefasting la ukhuluma ngomuntu angazidli. Ngicathi uPaul unomqondo walamadoda ayamaJude ehamba efundisa amabandla uPaul awaqalayo ukuthi fanele agcine umthetho kaMose owawunezinto eziningi oyibalayo ukuthi kumele ingadliwa. Bathi akuzilwe ukudla okwadalwa uNkulunkulu ukuba kwamkelwe ngokubonga. Yibo bonke abakholwayo nabalazi iqiniso. No, uNkulunkulu wayedala lezi zinto khona sozamukela ngokubonga, sibona ubumnandi bazo, si-enjoya i-pleasure eqhamuka kuzona bese siyayibonga iNkosi. Njengeyingane zijabule, ey baba siyakubonga libholo sithengele lona ngoba uNkulunkulu unjalo wayedala lezi zinto ukuganana ukudla ukuze sikwamukele ngokubonga. Sizwa ubumnandi uNkulunkulu asinika bona ngalezo zinto. So kubala ukuganana nabo na yonke ipleasure eza nabo. Umbhede wasemshadweni unobumnandi uNkulunkulu asinikeze bona ukuze sizombonga ngabo. Ukuba nonkosikazi nomyeni nabantwana nibe umndeni nezihlobo nani uganana kwakha yonke le family structure okumnandi ukuba nayo belonga kuyona unemfudo imali kuyona wamkelekile kuyona bonke lobo bumnandi uNkulunkulu wabudala ukuze umbonge ngabo enjoy umbonge all things to enjoy ukudla uPaul indlela akhuluma ngayo iyamangaza la. Ngoba labantu abayifundisa ukuthi akubene izinto ezingadliwa, babengathi akungadliwa yonke into. Kwakunezinto nje ezithize njengengulube. uNkulunkulu wayethi amaJuda angayidli, sabafundisa izifundo ezithize. Emva kwalokho makufika uJesu, zonke izinto ziyadliwa yadlula leyo mthetho leyo. uPaul ulwela ukuthi iphok abangancishwa abazalwane yona. Ngoba naye uNkulunkulu wayedala ya soft anyana kune-beef yano sour anyana ukuze si-enjoy simbonge uNkulunkulu. Unenkingo uPaul ukuthi kube nezinto esincishwa zona ngoba sazukwazi ukuyi-enjoya sidumisa uNkulunkulu ngazo ngoba uNkulunkulu uyafuna si-enjoy izinto. Yizwe nayo le soft anyana beef anyana salt anyana. Umnandi ubacon. uNkulunkulu wawudalela ukuthi sifuthe ngcinqinqinqa. Ngiyakubonga Nkosi. Uyayithanda lezo zinto uNkulunkulu. Uthanda njengomama ephekile. Ebona izingane siyazi amnandi lento maye ikho into esalile. Athu maye ngiyakuthanda ukudla kodwa ukuthi icoselo lo enhlizweni. uNkulunkulu unjalo.
Uthi mayiqhubeka verse 4 uthi ngokuba konke okudalwe uNkulunkulu ngisa chapter 4 verse 4 konke okudalwe uNkulunkulu akukho nakunye okumele kulahlwe ku reject wabantu bathi sikufuni lokho uma kwamkelwa ngokubonga ngokuba kungcweliswa ngezwi likaNkulunkulu nomkhuleko yonke into uNkulunkulu ayidalile ayikho afuna si reject ufuna sizamkele zonke izinto ayidalile bese siyayi enjoy bese siyambonga ngazo uthi uPaul zonke zingcwele uma zihamsana nezwi likaNkulunkulu akathi enjoy izinto uNkulunkulu athi inga enjoy luhlu qantsi emshadweni liqalekisiwe ngaphandle komshado cha lokhu ungaku enjoy lungcwele malihamba ngokwezwi likaNkulunkulu nenyama injalo nokudla kunjalo nezinto zokugqoka zinjalo zonke izinto uNkulunkulu asinike zona aligned with izwi lakhe bese uyakhuleka umbongo uNkulunkulu ngazo zamkelekile zingcwele ayikho into engekho ngcwele ingulube ukotshi sewusilayisile kahle ingcwele lento amen abantu abangawudli ukotshi niphambana noNkulunkulu uthi uNkulunkulu akungabi khona esikunqabayo ngoba konke kudalwe uyena ngenhloso ukuthi sikenjoye bese siyambonga manje ake siphinde ngiyathanda ukwenza into ake siphinde sinabe kuleli yagama elithi konke uyalibona ku verse 4 ngokuba konke okudalwe nguNkulunkulu kuhle kuhle akukho nakunye okumele kulahlwe uma kwamkelwa ngokubongwa sengibale umshado nobumnandi bonke bawo sengibale ukudla uNkulunkulu afuna sikenjoye yini enye singayibala izinto enje they are worth ukuthatha isikhathi ngazo ke sibale nje ngoba sabantu abalibalayo thina ingakho sibalisa kangaka ingakho singajwayele ukwanelisa ngoba siyalibala izinto zonke konke kuhle uNkulunkulu ufuna sikenjoye bese siyambonga ngakho unomqondo la wokuthi yonke into ayidalela uNkulunkulu everything in creation qala kutshani nje bubuhle lapha phansi abanye baze bathanda ukukhumula icathulo bahambe ngeenyawo ukuthi tofo tofo kuba soft bawo abanye bathanda nje ukubuka nje afaki lawn mower lapha nabulala ebuthule ukuthi du nami ngeyibuke lapha egcelweni lakami ke ngihlale nje ngibuka utshani kunento emnandi nje ngokubuka ngokubuka lagceke lithula leliyana uNkulunkulu uyidalela leyo nto ukuze ngiyibuke kube mnandi kumina ngibe enjoy nje for no reason asikiza sikimdingelana utshani mina angibenzi lutho kumnandi nje ukukubuka nje uyambona uNkulunkulu onjalo okunika izinto ongayidinga engenamsebenzi ukunika nje bathi abantu kunika nje just nje amen bazalwane just nje sinoNkulunkulu onjalo ovela dala izinto engenamsebenzi njengeimbali nje yini job yeimbali benzani kuze kuxatshwane emshadweni kufuna izimbali nama ngazi zenzani kodwa kumnandi nje ukuthi ikhona ziqhakazile ziyellow ziblue zipurple zibomvu zinjani zinjani uyidalelene uNkulunkulu izimbali why wathatha isikhathi wadala izimbali eziningi kangaka for what ayibasi mlilo azakhe izindlu they are useless except nje ukuthi siyenjoy uNkulunkulu onjalo kunezinto ayidalile ezinqwaba emhlabeni engasebenzi for nothing except pleasure uNkulunkulu we pleasure lo uNkulunkulu othanda ugixa bezana izinto ezingenasidingo ukuze sithokoze nje ngazo ungabala wena ini 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 in fact lama senses mayebalwa sense of taste ulimi likwazi ukuzwa into ebabayo likwazi ukuzwa into enoshukela likwazi ukuzwa into enosawotanyana likwazi ukuzwa into eshwaqayo enjani enjani lizwa zonke izinhlobo zezinto sikuphi isidingo ngoba ukuze uphile ngangakunika nje isinkwa namanzi awudingi ukutaste anything futhi wayengenza uNkulunkulu kube nesikhala la iceleni vula lento ushutheke la kuvalwe bese uyaphila futhi ungaguli sasikuphi isidingo sokudala ulimi ukuze uthi uyidla lento uze ushukela namnca yamnandi lento noma mawuthanda ukusawutanyana nokubabanyana uNkulunkulu wadala sense of taste ukuze nje kube mnandi. Uyathanda uNkulunkulu kube mnandi, abantu ba enjoy nje izinto. Kumnandi kuyena unjalo ngokwendalo yakhe. I sense of touch. uNkulunkulu uyathanda uthinte uzwe kufudumele. Uthinte uzwe kubanda kupholile. Uyathanda abantu ba enjoy ukuhagana. Leyo lokho kufudumala kokuba seduze nomngani wakho noma nomuntu oshade naye, leyo enjoyment ne pleasure lezo zinto ivela kuNkulunkulu. Ingane mayo izikhala ifuna ukunamathela nje sikubeni sika mama, idalo uNkulunkulu leyo nto for no other reason ukuthi nje kube mnandi. Ismail wayefunelana uNkulunkulu sizwe iphunga lezinto. Yebo, wawungazidla ungayizwa ngawuzokwazi le yadliwa la idliwa. No need to smell anything. Kodwa uNkulunkulu udala ismell ukuze lamakhekhe ungakajahu kwathinta man. Ke kusuke nje iphunga kavini lalama muffin evanilla luye kamnandi. Ulidle ngephunga ungakalithinti uNkulunkulu onjalo. Ke bemnandi nje bazalwane. Imuphi lo wakho uNkulunkulu nonendluzula? Ukwazi ukuzwa ngendlebe. Sizwe umculo, sizwe ama instruments, sizwe amaphimba amnandi, sizwe inkulumo, enjoy ama conversations with one another, ukubona ngamehlo, sibona izinto ezinhle, sibona ilanga liphuma liyoshona, sibona amafu, sibona inkanyezi, sibona ubuhle kubantu uNkulunkulu abadala, sibone izilwane ngezinhlobo ngezinhlobo. Uma ubuka ama shows ezilwane ubona ukuthi okunye nje awu understand na ukuthi uNkulunkulu wayikwenzelani, kodwa ngiyacabanga ukuthi wayikwenzela ukuthi ukubone bese uyambonga uNkulunkulu kuphela nje. Amen bazalwane. Eda nawe kwi list yezinto ongayibala. Ukulala i fresh air, ubumnandi nje kuba ama jokes nokuhleka, i humor yadalwa uNkulunkulu abantu bakwazi ukuhleka kube mnandi kwavela kuyena. Abangani ama sports izinto ezifana singazenza, ukufunda u enjoy ukuthola ulwazi, ukudiscover izinto, ama movie izingane kwane izitori izincwadi ezibhalwayo, ama magazine, social media, yonke into emnandi, yonke into emnandi ivele enkosini. Usipha konke ukuze sithokoze ngakho. Ayikho into enhle eyadalwa uSathane ne nokubukeka engathi kuhle kuletha ukuyisola makuvela kuSathane. Kodwa konke okuhle kuvela enkosini. Ngakho God is good bazalwane all the time. He's good uNkulunkulu ogixabeza nayo kanjalo. Masinikhumbuza ngeinhlupheko ngelinye ilanga, anokhumbula kodwa ukuthi you have such a God onjengalo. Inhlupheko zamakhoma uNkulunkulu abuya wafaka ukuze asize ngazo, kodwa siuNkulunkulu osipha konke ukuze sithokoze ngakho. Amen.